mataifa wapinzani mtasubiri, washindi wa vikombe na medali, bila biliani kachumbari. Muulize mama je anajua, Gomez utawaba na mdogo mdogo tatwaro, Simba ni chinje mie na hizo pasi utantwaro. Bado ijatosha waone wapinzani hawajitambui, timu kongomani na mpila wajui, mone mzee mpili analia. Jamani mtamua ma moni chinje mie, kwa hiyo mihera utantua roho. Jamani mie, mimi ni Simba damu, kuwa malaya wa timu siwezi, kama yule mzungu msukure kamfukuzisha nugazi. Mshezi vunja bei unamjua, o jamani unamjua, jamani na Mobeto unamjua, mbunge shangazi unamjua, hivi grand scale unamjua. Magoli anachanja kai, anachanja kai, anachanja kai, anachanja kai, na baba anachanja kai, anachanja kai, hawezi popo anachanja kai. Basi twende taifa tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, pamoja Simba Day tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, na uzi wa Simba tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, pendeza kisimba tuka enjoy. Jamani leo ndo leo, leo mama leo, jamani leo Simba Day leo. Jamani o oh, wakali mama, si wakali nye. Jamani o oh, wakali mama, wakali kutuzidi sie. Aleluya, 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 aleluya. Basi twende taifa tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, pamoja Simba Day tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, na uzi wa Simba tuka enjoy, o jamani tuka enjoy, pendeza kisimba tuka enjoy. Temino kamatia lombaya na Dr. Kumbuka kama vie na migomba Shabalala Timbale Kisongo.